shacabka koonfur galbeed idigoo sidoo ha wali lanaa madanka horeyta shaksiyan wali lahaa anigintii ii laxale ii la garaada ii lamaskan wali lanaa raalahaada boqolati ma farta ka raalahaada meel dharaysiin oro oranaysan karnay meelyuna oro orani tabaraniindiidi masin madisan lana aqoomo cilmi awood yare ma niindiidna wali niindiiday dad irto ah hiridi meela raa irtooga una gala fadhiin hiriday kufulanti ka qawada jeed ku surimi reed surun reedan oo shiido yahay ooba ummati una magaasha misraani niin koyta shilka niin dhaka qabara waaytan erroon hata wallaahi oo billaahi oo tallaahi indhakaana laakiin intiiba una inta surugna gudoonka ma jara xukuumadda ma jarta madaxweynaha ma jara koonfur galbeed dadowobaas maala noorada doonta aitishana muqota lada doon gudoomiyaha baarlamaanka ni madaxreejiya ka jara madaxweynaha reejiya ka jara wasiiro madi horaba xalaal ahayna diidi ila la ansixiye diidi ila kalsoonaha weydiisadaa oo yacni ummad ummadilaana mayla raay madaxweynaha shaneedi usilay goradaayan usilay madaxweynane usilay gora baarlamaanne usilay bulshane usilay goradaayan amarka lena ma kahadlayan qofna ma la miirsadaayan wasiirada birsho oobaada la hadal loo tara war saxisaabii doona baarlamaanka horkooyi doontan afkiisha qaalmaka eh warida daraayana waana kaxidaaqayaan waana kada dheerayaan waana afyaha ku foofase oo lii unii wareenina taitle tiina wasiirena unuugasi mudarija badan lan go-aasha i garaadii maskantistaaseed umud muxuu kuma qora aha nadaladan ama ahaa mayna rahay waana mulshinku kunagada wallahi xildhibaanki kaa qarana kii sheege wallahi mayna rahay malaagi ki sheege anta ka sheegaya kii sheege war lankama xildhibaanki eh xasaaniida leh mas-uuliyada leh ummadahan daaradi walaa xildhibaan qaran ahan xukumaana walaa mayna rahay waliya xukumaane malaagian xukumaana usi ummad hor surimay hortiya ka dhaaradi walaa baarlamaanshan ka shaqayn kora ummadan ka badbaada korta baarlamaanshana ka badbaada kora dadka hor surun olu ku hor marowo.